What kind of bus? My fetch. So why should I be considerate of other people's feelings when they're not considerate about of my feelings and how I feel about the deceased? Angazi ukuthi bona bangena phi ngoba vele asizanga. Sonke asizanga. Akekho umuntu ozokumunye. Sonke sizemngcwabeni. Nabo lobo bafelwe nami ngifelwe, sonke sizolila. Umuntu nomuntu akalile. If there is an expectation which I'm going to cause drama, maybe nabo they must check themselves and stop causing drama. Asingcwabeni, umuntu nomuntu asikuse makini lapha. Sizemngcwabeni. Finish and clear. How you hayengeke phela.